Nda ekitinol chapande jegol. Kangol wonete annabiyaya. Koma Yohanna. Olotta wender Luka Aranol. Assalamu alaikum won sobirabe heditobe. Min kofni won be inde Allah. Jaumu salama giddo komu infama edodo lawol gonga kungolo mabiti. Yo heba salama gonduka bemako haforoi. Min cerake gartuki amin hande nga waddan gon Siriya mon kalawal gonga ko der Siriya chakiti kaka en timmitini no linchi tuki yebre aran derende bindi chenidi yebrende tawreta tawete der munum jabura e bindi anna boen goddi yebre aran derende wiete alkawal aranal be nasarare be eonande alkawal boimawal hande en puddan ekkitinol men der yebre wolde Allah didawre nodde tende be nasarare alkawal kesal wato kawtal kesal be dumido gam dume Allah sendino deftere mudum seninde gebe didi alkawal aranale alkawal kesal da dalila man kala ko annabo en bindi der alkawal aranale be bindino dum diga almasihu danyaka Habaru annaboyen alkawal aranal latino Allah tammino neldugo almasihu. Dender alkawal kesal habaru man woni Allah nuldi almasihu. Banano inori nodum be kundude annaboyen mako. Hala saman alkawal aranale alkawal kesal lokam labani onna. Unkandudum andego masin ga wotbe. Fottantaabe ewnaago deftere seninde alkawal boimawal e alkawal kesal. Der numo mabbe kam alkawal kesal yidi wiwugo yimbe feere canjiti bindi annabo en be winduki deftere feere. Amma na bana ni maana maaju wayi. Naani dum jogorte. Alkawal kesal wato kawtal kesal ko mo ere jawmirawo. Ngal sottinta bo ko annabo en artube binduno. Buri lardu godum bana Allah don holla en noy o hebbitiniri annabaku o yawno nelabe mako ngam der alkawal boimawal kala annabo en fu don no andina almasihu tammi warugo o waran amma habaru alkawal kesar woni almasihu go yottake o yottake almasihu mo nelabe Allah ganno annabaku do mum go yottake yaldiri ha alkawal Ya sobirabe en bawani yettugo Allah be bernde seyinde ngam dalila wodi der bindi chenidi alkawal aranal e alkawal kesal ngam der defte didi de en kebi famugo ko Allah andinino digam boyma go latake o jippinani en kisno banano inori dum der tawreta jabura e her bindi annabo en fu Mlaati bana audi ndi wandu saldinta dowlesdi diga dowlekki. Fuda mauna e warta bokki makki. Bana nonbo alkawal aranal hewata sonabe kesal. Bana burna wodbe anditi dum jonta. Yebre laati nde didawre her bindi cheniri wato bana alkawal kesal mari inde fere. Inde nde woni linjila. Linjila wiyete be arabre kubarwol belngol. E habaru linjila laati habaru weldu masin gam yebrende don sappina banoy almasihu hebbitiniri annabaku nelabe Allah be mabbitan gobibbe adama dammugal salama dumido hakkunde mabbe be Allah dokolara ni linjila e hani pamo nadum almasihu be hore muru windinde Amma Allah hutiniri yimbe nayo nga windugo tariha almasihu. Worbe nayo be, ngoni Matta, Markus, Luka e Yohana. Gamdume Allah yerbi worbe nayo be nga windugo tariha almasihu. Gamdume hutinirai goto goto tan nga windugo linjila. Gamoyidino andin goen hunde wore kubarwol ngol goto tammatako sam. E kan dungol jabego. Allah hutiniri windobe nayo ngam tabitingo wolde mudum. Umlaati kalkal ban korowal marangal kosde nayi. buran tiɗugo dow marngal kosngal gotal, ngam seedo ɓe nayo ɓuri holaare dow ceedowo gooto. Kanjum wonete dalila Allah hutiniri seedo ɓe nayo, ngam haa paamen kala ko winda nder linjiila darandum Almasihu fuu laati gonduɗum, bana no Allah jippiniri boliɗe muɗum dow annabo'en artuɓe. Bana non bo o yerɓiri ruhu maako ngam hutinira worɓe nayo ɓe zamanu Almasihu, ngam ɓe mbinda ko ɓe ngi'i e ko ɓe nani nder seedamku darandum Almasihu kisnowo duniyaru. On andi kadi nder boliɗe seɗɗa jonta ɓe ngoni Matta, Markus, Lukka, Yohana winduɓe linjila cenikana. Ɓe puɗɗiri windugo nde be yunaninkoore, enen en mbaawi janngugo nde be nasaraare, ngam ɓurna meɗen annda yunaninkoore. En gettu Allah ngam yerɓi ɓerɗe yunaninko'en annduɓe, ngam fassitirgo linjila mbindiranooka be yunaninkoore waylite be fulfulde e nder boliɗe goɗɗe nder duniya ɓuri 2000 nde waylita. Ayya goonga, min ɗon nana yaake feere wonɓe ɗon lasba linjila be wi'ugo wala bawanɗo hoolaago linjila. Deftere man ɗon heewi bolle gaylitaaɗe, nde ɗon be lahan e geddi e ko nandi e maajum, ammaa kaɓanɗo be linjila cenika ɗon haɓa e Allah hoore mum. Yeraande bo wawata haɓugo be tapaare. Kala bindi ceniiɗi fuu kooleteeɗi, bana wolde Allah laatori timmidinde nder Tawreeta e Jabuura, bannonde laatori timmidinde nder linjiila bo. Bindi ceniiɗi ngalaa lahan sam, neɗɗo waawata waylitugo wolde Allah, ngam Allah o tedduɗo mawɗo, o waawi aynugo wolde maako. Walaa mo waawata sanjugo wolde Allah yeere e duumiinde. Ndaa ɗo wi'ete ko Allah anndinino nder linjiila: asama e lesdi njinnan, ammaa bolle am njinnataa sam. E jonta kadi yaa heɗitooɓe, saa'iire nde lincituki linjiila e alkawal kesal waɗi, nder siriya men caaliika en mbolwino haala annabi Malakiya gurnooɗo baakin duuɓi 400 hidde ko Almasihu wara. E handi anndeego bo wi'ataake nder duuɓi 400 tokkiidi zamanu Malakiya, Allah neldino annabojo goɗɗo. O nelday annabo'en woɗɓe fahin, ngam deftere alkawal aranal hebbitino. Allah andinino kala ko o yiɗi famtingo yimɓe fuu be annabo'en artuɓe. Jonta Allah ɗon reeni wakkati nde o tammi haɓɓugo alkawal kesal be ɓiɓɓe Ibrahima be garki Almasihu. En janngunooɓe annabaku Eshaya e be annabaku Malakiya dow ko laarani taskara Allah ngam neldugo annabojo goɗɗo Yeeso Almasihu, ngam maɓɓitango mo laawol. On anndi ɗum moyjo na? Ɗum annabi Yaaya ɓii Zakariyaawo. Zakariya laatino limanjo nder haykaliiru jawmiraawo haa wuro Salima. En puɗɗu jonta ekkitinol men nder linjiila, en keɗito ko Lukka windi dow dayeeki annabi Yaaya. En ɗon jannga haa nder fasluwol aranol, bindi ɗon mbi'a: yo, nder jamanu laamiiɗo Hirudus haa lesdi Yahudiya, woodino goɗɗo limanjo mo innde muɗum Zakariyaawo, mo nder yebre liman'en Abiya, innde debbo maako Elizabet, mo asngol Haruna hooreejo liman'en. Ɓe ɗiɗo fuu ɓe goonga en Yeeso Allah, ɓe ɗon ɗowtano umrooje jawmiraawo e farillaaji muɗum be booɗɗum, ammaa ɓe ngalaano ɓinngel, ngam Elizabet laatino dimaro. Ɓe ɗiɗo fuu ɓe naywi bo. Nyannde feere Zakariyaawo ɗon huwa kuugal limanku muɗum Yeeso Allah. Nyalaade maajum Zakariyaawo heɓi kuugal wulugo urle Yeeso jawmiraawo nder gulduɗum urle nder haykaleeru. Saayo ɗon wula urle, yimɓe ɗon mbaɗa do'a haa yaasi. Ɗon ni Zakariyaawo yi'i malaikaajo ɗon dari haa wakeere gulduɗum urle nyaamre. Nde o yi'imo, o hultori, o sakli, ammaa malaikaajo wi'imo: taa hultor Zakariyaawo, ngam Allah nani do'a maaɗa. Debbo maaɗa Elizabet dayante ɓinngel, a hokka ngel innde Yohanna. asayoto masini yimbe fucheyoto be maɗa ngam danyeki ɓingel man, ngam o latato mawɗo yeeso jawmirawo. O yarata ina bojam malla nguykinojam feere. Ruhu jawmirawo hebbinan mo diga danyeki maako. O lornan Isra'ila'en ɗuɗɓe ha Allah jawmirawo maɓɓe. O artan jawmirawo be bawɗe annabi Eliya, ngam o narrina babiraɓe be ɓiɓɓe muɗumen. O latina lutoɓe bo ɗowtantoɓe Allah. O taskitina ummatore ngam garki jawmirawo. Amma Zakariya wi'i malaikajo, noy andiranmi ɗum gonga? Ngam min mi naywi, debbo am bo duuɓi muɗum ɗuuɗi. Malaikajo jaabi, min mi Jibrila, miɗon daro yeeso Allah ngam huwango mo. Kanko neliyam mi wolwane, mi waddane kubaruwol belngol. Amma a nuɗɗinay bolle am tammiɗe gonɗugo to wakkati man waɗi. Ngam majum a latoto muukajo, a wawata wolwugo haa to kuuje ɗe laatake. Sa'i majum yimɓe ɗon ndena Zakariyawu, ɓe kayɗini ngam o neɓi nder haykaleeru. Nde o wurti o waaway wolwango ɓe, ɓe paami o yi'i kayefi nder haykaleeru. O ɓanti juuɗe maako ngam o barkidina ɓe, amma o waaway wolwugo. Nde wakkati kuugal Zakariyawu nder haykaleeru timmi, o hooti saare maako. Nyalɗe seɗɗa ɓaawo ɗon, debbo maako Elizabet reedi. O suuri baakin lebbi joyi. O wi'i, jawmiraawo wonaniyam, o hisniyam semteende ndimaraaku am. En ndaari kadi bannoy Allah neldiri malaikaajo muɗum Jibrilu hedi Zakariyawu ngam andingo mo no kore maako Elizabet tammi heɓugo ɓingel gartangel annabojo mawɗo e tamminoɗo taskitingo laawol ngam Almasihu. E hatimmode fasluwol ngol kadi bo bindi ɗon mbi'a, yo nde sa'i danyuki Elizabet yotti, o danyi ɓiɗɗo gorko. Heddiɗɗiraaɓe maako e bandiraaɓe maako nani jawmiraawo huwanimo mboɗenga, ɓe ceyodi be maako. Nde ɓingel waɗi asaweere woore, ɓe ngari ngam julnugo ngel. Ɓe ngiɗino hokkugo ngel innde Zakariyawu bana innde baaba maagel. Amma daada maagel wi'i, a'a, naa non innde maagel laatoto Yuhanna. Ɓe fuu ɓe kayɗini, ɓe mbi'imo, walaa ko gooto nder yimɓe lenyol ma ewna be innde nde. Nden ɓe mbaɗani baaba maagel alaama bolle be juuɗe, ngam haa ɓe jama mo innde nde o yiɗi hokkugo ɓingel. Zakariyawu andini ɓe, ɓe ndokka mo alluha. Nden o windi innde maagel Yuhanna. Yimɓe fuu kayɗini. Sa'i man nden Zakariyawu fuɗɗi wolwugo. O manti Allah be sawtu. Heddiɗɗiraaɓe maako fuu kultori masin. Haa lesdi koseeje Yahudiya fuu ɓe mbolwi haala kuuje laatiiɗe ɗe. Nanɓe ɗum fuu tokkinumugo, ɗume ɓingel ngel tammi laataago? Ngam fakat baawɗe jawmiraawo ɗon ngondi be maagel. Zakariyawu baaba ɓingel go heewi ruuhu ceniiɗo, o waɗi annabaku. O wi'i, teddungal laatano Allah jawmiraawo Israa'iila, ngam o hakkilani yimɓe maako, o hisni ɓe. O darnani en kisnoowo cembiɗɗo, mo asngol laamiiɗo Daawuda suka maako. Kanjum woni ko o wangini diga ɓoyma be kunduɗe annabo'en maako seniiɓe. O wanginani en kaakaaji meeɗen, o wanginani kaakaaji meeɗen enɗam maako. O siftori alkawal maako ceniingal, ngam Allah hunani kaaka meeɗen Ibrahima. Ɓaawo wolwugo bolle ɗe, Zakariyawu wayliti hedi Yaaya ɓiɗɗo goo. O waɗi annabaku dow maako, aan boo ɓingel am, ɓe ewnotoma annabojo Allah ɓangiiɗo, ngam a artan jawmiraawo ngam haa a mo'ina laawol maako. A andinan yimɓe maako o hisnan ɓe, ngam o yaafoto hakkeeji maɓɓe. Allah meeɗen o keewɗo enɗam e mbooɗeenga, o ɗon nelda en annoora diga dow, ngam haaka yaynana wonɓe nder nyiɓre e les ɗowdi maayde, ka ɗowa kosɗe meeɗen dow laawol jam. Aamiina. banani kadi Zakariyahu mantiri Allah bawo danye ki yaya gam o famtino ya kerende Almasihu waroita yottakeno yaya bi Zakariya latakino Almasihu amma kanko wonno tamminodo ardago Almasihu gam andingo garki mako e gam taskitingo lawol Yeso mako min getti on be watan go amin hakkilo to Allah muyi der siriya min Yeso ha en tammi larugo bannai Allah neliri malaikaajo Jibrila hedi paayo Maryama gam andingo danyeki Almasihu to on godi jami doko ekkitiden hande bindane min ha lawol gonga ku bepe karan truwa Marwa Cameroon midon lornitarum lawol gonga ku bepe karan truwa Marwa Cameroon Allah barkidin on enume boddum doko Zakariyahu mo jamme hinnuye tabiti do mum wi'i teddungal latano Allah jawmirawo Israila gam o hakkilani yimbe mako o hisnibe o darnani en kisno chembiddo mo asungol lamiro Dauda suka mako kanju woni ko wangini diga boyma be kundude annabo en mako senibe